Nango kusibusiso. Sibusisa indoda empishane. Peace lapha emakhaya. Usho bengizonitshela. Ukuthi abo Mr. What, nabo Miss What, abo Queen of What, nabo King of What. Babaqede ngale nto abayiqalile. Peace. Bona zola. Sesifikile
into yami ngizomela.
Yeah, man.
ukusisikelela.